Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jamwale moɗo ndeguno mbiyete talatare nogay e jeenayyi lewru octobre hitande 2024 yamde jeenayyo teke Bougou Nina e Touana le laamu Banamba. Ousmane Niane Boule kabaruji ɗo nujire woni to ɓoggui jande to balɗe seeɗa keddiniɗe balɗe seeɗa keddiniɗe ɓantugol jande l'école yimɓe jooɗiɓe le garuji janguirɗe ana gondi e darde koye mumen caggal ko laamu o wiɓe joppaɗe nokkuji en kalan haalam kabaru muɗum illa fuɗɗode kabaruji ɗi. Ñalloma miijo golla dow kabar ɓiɓɓe adama en eko hawti ɗum ɓenna waɗi keñanɗo boma ko ɗo ngo hakkillo centre Amadou Ampaté Ba fanda muɗum yo kaltidal no dow nafagaji denta leyɗi sahel ngel. Chronique zoom sir handen min kalan haala himɓe ɓe ko gatta fuu fa keɓa nafa gaɗirta. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗal studio tamani. Galleji kewɗi ɗi torraji ilam kewti egguɗi ana gondi e so'itade seeɗa seeɗa le nokkuji muɓɓen caggal ko laamu o darti ɓe joppita cuuɗi l'école ɗi fa jande ɓanta ɓe himɓe ɓe torraji kewti ana gondi ley danɗe e woɓɓe du ana gondi ley cuuɗi joppaɗi fa ɓeydoreɗen fammu keɗɗen mumi andi ko Mariame Coulibaly Ali heɓini en dow faccitago mumi sende boy Ali Cissé.
Blaɗo gonɗen joni tiɗalaji ana heɓɓe torra ilam ana kullifa hande gabugol ndiyam meje yo ɗum holiti wiide markati dow hoorejo fedde daraniɗo kabaru tiɗalaji le cercle bla.
Ɗiɗo e nokkule to ndiyam woni wom keɓuɓe nokkule goɗɗe to hotira wom jaaɓe to saraɓe mu'en woɓɓe kañum en ka wom cuuɗi goɗɗi kasem ɗi keɓi darnude ɗi wonata le muɗum. Laamu leydi ndi du waɗi faaba muya fewde e maɓɓe logement sociaux ngaji gonɗi ɗon ɗi du wom gonduɓe hoɗude ɗum.
Le on wattu so fara le région Motti ndiyam kambu dareke kakulol ndiyam maayo ana faa jooni Sekou Cissé neɗɗo fedde daraniɗo kabaru tiɗala bonandaji ɗi le commune Fakala holiti sugula makko dow majjum.
Le danɗe nadu buguje mu'inaɗe ni ɓe golle muɗum won mbawɓe mu'intinde cuuɗi mu'en so wirfi won woɓɓe kañum en ka heɓa e faham laawol no hotirta to muɗum. Yuɓɓo arande wongol holiti wiide yimɓele ujunere temeɗe jettom wonɗo ko ɓuyte maɓɓe ɓurata fey temdere.
Ko yata e galleji sappo keɓɓi torraji ndiyam gese kewɗi ɗum boni mayna kañi bafulaɓe ɗum waɗi caggal yoppitingol baras manantali galleji camɗi ɗum mo'inaka fa hande.
Min kulino sanni saabi Allah e saabi moƴƴere kanko Boubacar Konaté mi keɓi tomi nanna hoore amin école wara fa ɓante minen ka miɗe sugli sanni min gala kalsi balligu ni woni komi tewtata jonka.
Fey so tawe laamu e faabotoɓe mum fi dabareji heɓɓe torradi ndiyam ana jogi sukula ɓe gala ɗum fa hande ɗo ɓe gona.
Mali météo gonɗini le o wakkati alhaali timmugol ndungu ley nokkuji kewɗe e leydi meɗen ndi ka noon région ngaji kerendirɗe e leyɗe lagine e Kodowar to ɓoji jokkinan heɓede fa sappo lewru novembre waroru ndu wattu o du wulare muɗum ana wara hakkunde degré ngaji capanɗe tati e jeego yaade capanɗe nayyi e ɗiɗi. Keɗe ko Amadou Jakkite hoorejo service observation prévision Mali météo wi Mariame Coulibaly ndu faccitago Mamadou Sama Sekou.
Toɓoji ɗi ɓoytike le nokkuji kewɗi leydi ndi sowana le ɓaleri région ngaji sikaso e Bougouni ɗo ɗi mbawi joktitade fa wattu sappo novembre e ley ko warta ko ɗo alhaali hendu colla e wulare mawɗi sambine jaati jonte ɗo alhaali hakkudere gonɗe muɗum ɗi jammeji dariɗi e wifagol hendu ɗo hunde joktitode dow tatteji leydi fuf ene wodi to sahal e wuddundu ka noon seeɗa seeɗan ɗum warata matede le ɓaleri caggal hendu wuldu ndu wonko tekete ɓutugol wulare nde.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fa andoɗo mba heɓude dow bembe ande ɗe ɗo hella men facebook kañe compte X. nyaloma kejjanado miijo golla do himbe e ko hawti dum benna wadi altinere de do bamako do yudum hakkilo centre amadou ampate ba do golli dal delegation spéciale mairie commune dida bo bamako o nyaloma e wi hunchimbe o hore imogol mako kasen yo halti dinde do kebe nafangaji e himbe fu buri le leede dental sahengel mahamman baba kunta hawri o batu anni ko hebinen do faccitango alisis e janaba jallo
o do nyaloma lati ko wakati juude yimbe ngarbe hawrude hembe tewtude andude hodu woni ande le wuro ne afrique hodu do woni ko wuro ne afrique bibbe mudum em andi aminata draman trawole kany woni ardo mairie commune dido ba disi bamako do
fi o suka eden jidi jeyde hore men e bangal ndimagu kebal adiji e militaire en eden kani kilnade ko pewneten e ko nyameten
lamdi bilide ha walu fayato waytogol wakati o halaji mudum dum memama le odo nyaloma odo hakile ka docteur ibrahim tugula mo mali folk center nyata yetti sanne
mali e jamana e
hande eden jogi jamanu ko buri hewde hen ko hayaabe jogibe dole eden kani kolade be ko kenbe golle mele ma ko ndemeten ko waylite leedi ndi yahayes
jamana nyata kan tugamina
michin tinde tan wiide jide kewdo godde naorde bangal fina tawa hurunde afrique wadama le odo batu
cogungureji yogaji beede ke le region gaji kewdi leydi meden di yodoma nebam maro pomde ter gabu hono dun e nandore mudun na sodobe di nyamriji anda fu hono gatta fewdi e di beedon goji nguri e cogguji ngureji haya kambe sodo sotte en bebe kolti wiide julabe mawbe ngoni ciagal di ngol beedogol mumin sende bo yottike le lumo yogaji anne ko hebani en
le lumo badla bu bete altinere nde somotobe anal jokkondiri bangye sottobe somayaji godo debbo mo hebbi sodude somayaji mon politimin ko mila
min gandani no min ci forto kado ti dalla parone ti di ndugu fofo wa sodede no min batta alla tan way waldude
men ala de bande me dro
yo dum holiti wiide dum sega sisogo kanko e sottowo goto jati ana fodo ndira dum majjum
worbe ne kani beedude cogu dépense ko worbe ko katako ina yona kono ko cogu pari mabbe be ngittata hen nebamku temedi e nogas dum wana batte detayan en nebe jidi be beeda cogu mun nebe jidi be ngusta cogu mun
non dum dum worri gawo kayni rosu cogu somayaji kewdi hono woso pomme de terre namaro ti isani
afon da bom terre le do fe
nden bol maro ko temedere wonno kono joni ko temedidi do kilo woso ko temedidi ko buri dum nisa aji ku en kalata hala mun
ko leri kam non parlon pa
don godden joni anati di andude so tawe ngodo ti dana yo heddi jagotobe pammari hakkunejo kanimo kali jani likew hono kay cogu somayaji wala ko beydi do majjo
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
lo zoom sir handen ana fawi do kabaru himbe wadobe moyrede en doma yobede yoga sini yobaka wadan dun basi na darajat halde halaji bondi sabi ana way hono wadiray dun sabi alla hono be himbe ngori alisise
le galle kulibali ko be maryam yo misalu gototum hawa yo neddo keso le deene mabbe tu o nardi gidiraku maryam do lawol lumo baldom jongari arselli mi maryam bietemi min takale mami wadda ma sanne dum anda anka da ngadde sanne di moli ma di do ana ngadde sanne anda so ara hasindine anka mi wadda ma sanne damal andu ana uttanima ko jidda na du ko kasindin da mudum fu alwa yottaade kam ko anda ni woni gidiraku hakkuni mako e hawa ka yata to wuddi sabi on do ka landina ki fe hukuna mo nyamaane uina e didi sabi o latike chaahido fewde mudum maryam kanyo ka faama e dum feyi o wi hono fu dum waawi latiraade ko on do sali nyalmaade mo ko ka tordi mo fa jabbiti o unna e dum feyi sabi majjum jonka o natti o ma hala halaji mudum bondi nokku fuuto o yehi nom gidiraako hakkune kanko haawa kan e maryam ka timmiri ay kedo tobe mem do studio tamani mede jidi haltande on tam miide tewtude latade gido neddo ana mujji ga gidiraako o ngadire dum sabi alla sa hokki neddo huune kamar gido ma fati ngatta e hore ma andu fey nyaloma goto wiide haa so andu haaji ma da darike mudum fu wajibi kina tawa ko ngadda anda moko wadine hono mudum neddo ka mojjere ko wadi fu andani hore mudum modani dum
sakiraɓe andon wiide oɗon mbawi hollitinde men ko woni e hakkillaji moɗon, ko woni e hakkillaji mon komin gatta na do hollitinde min sini oɗon sini hollitinde min ko jiɗɗon mi gaɗa oɗon mbawi noddude dow muɗon numéro 76 98 56 56 ɗo studio tamani ɗe. Andon wiide meɗen gattan hakkillo sanne hakkillaji moɗon min gaɗandu komin mbawi fuu wadde ko jiɗɗon hollitinde on wiide fa hannde na sakiraɓe ngal journal ɗo mbawi heɗade ɗum mere mere ka fa yettade magazine karo jokkininde ko fuu sini on noddi service kono foni 37 321. Andon wiide ɗum mere mere ka fanɗi fuu kana tawre ɗon nogay tanka crédit e téléphone moɗon kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere nde waran jokkininde. Kawrital hakke yontere dow sisili gollidal hakkunde leyɗe dow nafagaji leyɗe sahengel ngel e hono nafagaji muɗum ko hani waɗede fa yottade tiɗallaji goduɗi e timmi alkamisar ƴaɓɓine nde ley nokku école maintien de la paix ariu blonde mbeyi ngal kawrital ngal gollidal wadda e ambassade république fédérale allemagne leydi mali waɗi faɓe miijido dow ko wondi e waylidade bangal gollidal hakkunde leyɗe e nafagaji gonɗi dow muɗum ministre en hiɓɓe ambassadeur en wonɓe ley leydi meɗen ndi heƴaɓe baale golloje ley leydi meɗen ndi e leyɗe goɗɗe fa yettade tewtoɓe ɗe leyɗe tati kawɗon leyɗe tati AS kawri e o botu. No hollitinde on wiide eɗen fawi dow kabaru magazine gouvernance et citoyenne komin kalta haala muɗum leyɗi kabaruji anni ko intal agbilal heɓini en dow kabaru mum.
Boubacar Hamidou won directeur relèvement et stabilisation à la haute autorité de la consolidation à la paix HACP Niger e yimako gollidal hakkunde leyɗe nafa muɗum ana mawni san ley leyɗe sahengel dow joƴƴingol fedde darandore himmeji nde fedde.
E hakkilo amen ko hora dow muɗum hani yowade dow kabaru jande e faamu e amsaɗɗaji a woni ɗum no kabaru jogal kuleɗe yiɓe e denti e muɗum heɗe golle kabaru damal lefi leyɗe e kala ko ɓili transport e kañe kabaru yiite ɗiɗo yilaji hani gollede dongal kaltidal hakkude sinu
fewtude waylitagol godugol batte rafidanago hewgol jama waylitagol watta e politikaku ko hewti sanne jamare nde leydi Burkina daraneke gollidal hakkunde leyɗe ko fawi dow nafagaji ɓiɓɓe leydi Burkina ɗum holtiwiide Alban Yameyogo directeur des organisations sous régionales africaines ley ministére humaninde hajuji ɓiɓɓe leydi Burkina gonɗi sella
kambar ɗum no kala gueɗe ɓiliɗe e kabaru keɓal jinama hoore e ɗiɗo yilaji kanokoɓe dongal gollidal hakkunde leyɗe min darde ministére kunniɗo kabaru muɗum yiɗude e keƴaɓe leyɗe goɗɗe ɗe hultaɓe ɗo wiide yo nafa min nafa ɗiɗo ɓo o yewoto do kabaru gollidal leyɗe
kananke mali haali haala yewtogol gollidal hakkunde leyɗe sahel e wimakko waylitagoji bangal politikaku ndenago jamare nde fa yettade neɗɗaku waɗi fa kanankoɓe leydi mali gollita anniyaji muɓen bangal gollidal hakkunde leyɗe dow teddegal nafagaji ɓiɓɓe leydi mali seku andirteɗo Gawsu Cissé won directeur du département europe MACI mali
aɗa wori tafon jangol hoore muɗum bangal leyɗe ɗe wattagol hakkillo jaguji dentinaɓe golleji ɗi to leydi mali ndikoy kananke transition o tongui gueɗe addinteɗe gueɗe kanɗe tedinede teddigol sifa gollidal cuɓaɗo o e wattagol hakkillo nafakaji ɓiɓɓe leydi mali
fewtude e ɗe tiɗallaji o batu holliti himmeji kewɗi ley majji ana hen ɓeydugol sembe gollidal hakkunde fedde leydi AS e CDAO docteur Birama Afoli nandinowo o batu
moƴƴugol golleji hakkunde leyɗe mali Burkina e Niger hankasin ndentiɗe holtamaɗuɗeɓe yajina gollidal hakkunde CES e CDAO huncande hoore yoppitere e ley yawora yimɓele e gineji muɗen
nandinowo o docteur Birama Afoli holti wiide dow antare dow haɓugol e terrorisme ley sahel ngel kabaru tiɗallaji gonɗi bangal courant fa yettade daranade tiɗallaji goduɗe bangal rafi cellal
yilama e hunjine hoore haɓo terrorisiyagal wara hooreji ɗe keedi hayɓude gollidal kadi annaru ndu bangal kabaru yiite yeɓugol usine aji yirwer keɓal yiɓugol laboratoire comminiɗo cellal leyɗe AS e joƴinde alahaali humpitingol juujure ñawuji raɓotuɗi e gidali ndenaru
ministre comminiɗa gollidal hakkunde mali e leyɗe goɗɗe yettiɗe himmeji Abdoulaye Diopa holti wiide mali analane ndi fa handen gollidal dow nafa homo fou
hakkilan heddike e ɓuuri fof
ko yilaji nayi mawɗi tafonno kasindina e sembirgol alhaali hoolare hakkunde gollidiɓe kasindina to inde sifaji haygol golleji dokkoɓe kowaruji beli ɓeyda yilwude e sembinde gollidal
timmode hawruɓe o batu darti e kanankoɓe fedde AES darta e nafagaji dow ñiɓude gollidal e gollidiɓe muɗon fa mona fuu heɓan nafa dow hinne e yurmede e nafagaji himɓe fuu.